Kia ora, kia koutou, ngā kounui ana ki te reo Māori. Mō te reo Māori, te taketu pāhoringi nei. Nei rā, kumihini nui, kia koutou katoa. A ka tihā e te wifānui, katahi anoa ka whakatuwheretia nei, e au te tahi wāhi, hei marae, hei waiwai mo te atawhai ki te reo Māori. Ko tawa wāhina a Paitaonga, ara Patreon. A te rau iwi mai pā te tokomaha tangata, he wāhi aha tēnei. He wāhi tēnei, he hapai aki te reo Māori. Hei tau toko hoki i taku tū nei, iau e tohatoha ati te reo Māori ki aku tau. Anu reira, mā te wāhina au e orai, orai te kaupapa nei. Anu reira, ina pai ai te kaupapa nei ki aku e. Pai rai nei hoki, te reo Māori, ngā kainu anara nei koe ki te reo Māori. Tēnā takoha mai, hei tau toko i taku tū nei. Ahakoa he iti, he paunamu tonu. Hoi anō, kai koe te mana. E hake i te me, takoha mai, ne. Kai koe te tikanga. Kapai. Anu reira, ko te hononga ke ngā rārangi kōrero anō ki, ne. Kapai, anu reira, ka tahuri atu ki te tātaki, te reranga o te hotaka i te rangi nei. Ka timata ki tētahi whakatauki mai te pukupoka rā, te kukunga hakatauki arau po. Ka mutu atu anō ki te wetewete i te reo Māori. Ka pai, nore whakaroka mai ki te whakatauki nei. Tōku toa, he toa rangatira. Te pai hoki, te poto hoki, ne. E hanga ana tēnei, kia hau nei, e hanga ana tēnei ki te toa te reo Māori. He reo rangatira te reo Māori, ne. Nore ra, tōku toa, he toa rangatira. Koina te mea tino pai ai, ko te reo Māori, koina tāku tino kai. Ana, koina te whakatauki. Ka paina reira, ka tahuri atu, ki te whakamutunga ne, te wetewete i te reo Māori. Ko te wetenga nei, he wetewete i tērā kōrero i puta mai iau, te kaufau, peki tītaha ne, tētahi tangata tino o whai whakaro, no mai rā rā no, ne. Anō reira, ko ta haku, he kōwhiri i tētahi, i etahi reiranga e pai ei kia hau, me te tikanga, mā te reo Māori, ne. Anō reira, whakaroka mai, koina i te tūtahi. Some things are in our control, and others are not. Anō reira, ko ta haku, mea whaka Māori, ko te mea nei, tutuki anake i a mātou, ko etahi mea noiho. Ko etahi atu, kore kore rawa. Anu reira, ko pēnei te takoto mā te reo Māori, i te mea tutuki anake i a mātou. Tērā pā, ko pēnei i te mea, ko te tutuki, he mahi ne, ko oti tētahi mahi ne, ko te anake e whakakaha i tawa kupu tutuki na. Anu reira, toru roho ngā mea e pai ai te tutuki i a mātou, ne? Nō reira, koina i pēnei ai te takoto o te rerenga nei. Tutuki anake i a mātou. Ko te i a mātou, nā mātou te mahi, ne? Koina te tikanga. Ko etahi mea noiho, etahi mea noiho. Pakupaku noho ngā mea etahi ai e mātou te tutuki, ne? Me te mea, ko etahi atu kore kore rawa. Ko e rātuma, e kore e taia. Nō reira, koina te whaka Māori. Ka pai, nō reira, anei tētahi atu ko whiringa, whakaroko mai. Things in our control are taratara. Nā, ko tāku whaka Māori tanga, kuawa mea e taia i e mātou te tutuki i runga anō i tō mātou ake mana. Koia nei. Nō reira, kua rō rawa atu, te mea Māori. Ngari, ia, koina te uaua o te whaka Māori mai te reo Pākehā, ki te reo Māori, ne. Kia pai ai ki te taringa Māori. Anu reira, ko te mea nei, kua ua mea e tai ai e mātou te tutuki, marama ke hoke hoana, ne. E tai ai, koina e hangaina ki te... E tai ai e mātou, ne, te tutuki. E ahuahanga ana ki te mātou kaha, ki te whakauchi i tētahi mahi, ne? Nā, ko te whiore o te rerenga nei, i runga anō i tō mātou ake mana, ko pēnei te takoto i te mā, kia hau nei, ko te mana, i mahi i runga i te mana o tētahi mā, ne? Koina taku aronga, ki te mā, things in our control, neha. I runga anō i tō mātou ake mana. Nō reira, kāore i te tino tutuki i a mātou, ngā mea katoa, ne? Pakupaku noho ngā mea e tai ai, i runga anō i tō mātou ake mana. Nō reira, koina i kōwhiri hea kia pēnei ai te takoto o te rerengana. Ko pai tēnā? Nō reira, ana. Tumunako ia, kua pai taku whakamāramatanga hea o tū. Nā, whakaronga mai, ki te mea ni. Things not in our control are body, taratarara, and in one word, whatever are not our own actions. Koinei te whakamāoritanga, whakaronga mai. Koe rātū mea e kore e tāia. Ara, ko ngā mea nei, ko te tīnana tupupai ai kā tahi. Taratarara. Ara noa, ko ngā mea katoa noa hoke. Nō reira, ko pēnei te takotau, ko te aronga nei kia hau, ko te mea, ko te tīnana tupu pai ai, ne? Nō reira, ko te mea Pākehā, ko te kupu kotahi, ne? Ko te body, ne? Nā, ko tahaku, hea te tikanga o tawa kupuna, ko te body. Nā, things in our control are body. Hea tōna tikanga. Nā, kia hau nei, ko te aronga, ko te tupu pai, o te tīnana, ne? Inā he mamaito te tīnana, e kore e tāia te ki atu ki te tīnana. E ora! O, tērā pā, ko ngā koumātu o nehe pā, i runga no i te kaha o ngā tūa pā. Hoena, e nei rangi, kore e tāia, ne? Anō reira, koina i pēnei ai, koina i pēnei ai te mea Māori, ne? Te te hea tuaronga, ko te mea, ko ka mea katoa, no wahoke. Marama ke koe hana, bēneha. Ko ngā mea kei waho atu, i tō ake mana. Koina te tikanga o te no wahoke, ne? Kia hau nei. Ka pai, nō reira, whakaroga mai, ki te rerenga nei, kei te ahua roa te rerenga nei. Hoi anō, whakaroga mai. Remember then, that if you suppose that things which are slavish by nature are also free, and that what belongs to others is your own, then you will be hindered. You will lament, you will be disturbed, and you will find fault with both gods and men.
Nō reira, ko te mea Pākehā, ko ia nei. Tēnā, kia mahara mai, ko i pōhe he tia e koe, ko ngā mea tapu, ara ko ngā mea noa hoke, e noa kauana e tai ai e koe te tutuki i runga no i tō ake mana. Ata, ki te pērā, ka pōrere a koe, ka tangiweto koe, ka rire ai ngā atua, ka rire ai ngā tupuna. Anō reira, mahara wā ngā aronga, nō reira, te tūtahi, ko te mea, ko ngā mea tapu, ara ko ngā mea noa hoke. Ko whakamahia te kupu tapu nei, i te mea, koina te tikanga o te tapu. Waiho, kua tapu. Kaue pena, kua tapu. Koina i whakamāori tia kia pēnei ei, ne? Marama keho tēnā hoki. Ko te tehe atuara arunga, ko te mea, e noa kauana e tai ai e koe te tutuki i runga no i tō ake mana. Nō reira, he whakahāngaitanga. I te tahi taha, ko kōrero tia ngā mea i tapu ai, ne? Te rātu taha, e noa kauana. He rua, ko te noa, ko te tapu anoki. E haere ngā tahi ana, ne? Ina, e tapu ana tētahi mā, e noa ana tētahi atu. Koina te whakahāngaitanga, ne? Me te kōrero anō ki, mo te mā, e tai ai e koe te tutuki, i runga anō i tō ake mana. I runga anō i tō ake mana, koe tahi mā noeho e tai ai te tutuki. Koina te tika, ne? Māra mana. Ko te kupu nei, ata. Kari te tino whakamahia i e nei rangi, i te mā, i aua, engari, te jika ngā ko te ata he hanga, hea te mea, he au, he paku au we i tētahi āhuatanga, kona te jika ngā o te ata, ne? Te aronga whakamutunga i te rerenga nei ko te mea nei, ka riri ai ngā atua, ka riri ai ngā tupuna, ne? Ko te mea Pākehā, ko te mea find fault with both gods and men. Kia hau nei, kua Māori ke rawa atu, te whakamahinga nei, riri ai ngā atua, riri ai ngā tūpuna, ne? Pai ai kia hau, pai ai ki te taringa Māori, kia pēnei te takoto. I te mea, nui rawa ngā atua, i te tirohanga Māori. Me te rahi tonu o ngā tūpuna, ne? Te tino hanga o ngā tupu, o ngā tūpuna o nehera, ne? O ngā tūpuna katoa, ne? Koina i penea i te takoto, kia Māori noa i te rere. Ko pai tēnei, ko tūmuna ko ia. Ke te tino mōhio, heri te tonu taku ki nei. Tūmuna ko ia, tūna maku. Ngari, koina, tūmuna ko ia. Kua pai tēnei kia koutou. No reira, whakaronga mai ki te mea nei, e ahuaro ana anō ki nei. Hoi anō, whakaronga mai. But if you suppose that only to be your own, which is your own, and what belongs to others, such as it really is, then no one will ever compel you or restrain you. Further, you will find fault with no one or accuse no one. You will do nothing against your will. No one will hurt you, you will have no enemies, and you shall not be harmed. Nō reira, kia hau, ua wa kē te me Pākehā, ne? Engari, mā te reo Māori, kei te tino mōhio atu ki te kōrero nei. Whakaronga mai ki te kōrero nei, ki te whaka Māori tanga nei, ne? Nā haku noa i tutuki, kaora. Tā tēnā nāna i tutuki, kaora. Tā tēnā nāna i tutuki kāora. Ki te pēnei, kore kore koe e porere. Kore kore ai tō Māori e Māori oho. E Māori rere, ka Māori tau, ka Māori ora. Te marama kōia ki a hau, te mea Māori, ne? Nō reira, te jiganga o te mea Māori, nā haku no i tutuki kāora. Nō reira, inā, ka tutuki au tētahi mahi, mā te mahi kāora, koina te tikanga, ne? Mārama ke hoke hoana. Te mea tā tēnā, nāna i tutuki kāora. E hanga ana ki te tangata rā, inā, ki te mahi āia, kāora āia. Me te menei, ki te penei kore kau koe e pōrere. Ko te pōrere e āhua kore mōhio pēa. E āhua pōhewa pēa. Koina te āhua. Te mea nei, kore kore e tō Māori, e Māori oho, e Māori rere, ka Māori tau, ka Māori ora. Mā mano e ho, ne? Te pai hoki. Mā te uki te tikanga nei, ka Māori tau, ka Māori ora. Koina te tikanga. Nō reira, ana. E rua ke te toi, nō reira ki au tonu mai e karema. Whakaroko mai, ki te mea Pākehā nei, māku te reo mea Māori anoki. Work therefore to be able to say to every harsh appearance, you are but an appearance and not absolutely the thing you appear to be. Nō reira, ko te mea Māori, koia nei. Nā reira, whakatakina e koe te jiganga nei me te tuihuki ki tō urai. Whakaronga mai. Mahaku anō te tīnana, mahau kē ko te atakau. Nō reira, te tuatahi o ngā aruna, ko te mea, me te tuihuki ki tō urai. I te ao Māori, ko te tuhinga ki te rai, e hanga ena ki te kua mau, tētahi kōrero ki a koe, ne? Kua tuhia ki tō rai. Koina te tikanga, koina ai i pēnei te takoto, ne? Ko te mea nei, mahakua no te tīnana, mahauke ko te atakau. He hāngai tēnei ki tētahi whakatauki, ne? Ko te whakatauki, mai te pokupoka koikunga whakatauki arau pō. Koi ake te whakatauki. Māu anō te tīnana māku te ata o te tāpara kau atu e. No reira, he rua ngā whakatauki nei. Engari, kua whakawhitia e au. Ko te māku te tīnana. Koina te me tika ki te tino mōhia. Ai, e tika ana tēnei, e tū ana tēnei, koina te tīnana. Te whakahāngaitanga ki tā pekitītaha kōrero, ki aro pū atu ki ngā mea e whai tikanga ana. Kua pai tērā, nō reira, ana, koina te take i kōwhiri hea me te ráweke hoki, o te whakatauki nā. Ana, ko pai, ko pai. Ka pai, ko tai atu ki te whakamutunga a whakaronga mai. And then examine it by those rules which you have, and first and chiefly by this, whether it concerns things which are in our own control or those which are not. And if it concerns anything not in our control, be prepared to say to that thing, it is nothing to you. Whakaronga mai ki te mea Māori. Nā reira, mehe mea tupono atura nei koe ki te tahi āhuatanga. Whakawāwaia ia mā tau tikanga me te uiui nei. Mahakua nō rā nei te tīnana. Ki te kore mea whakahoki atu. E koe, māhau kē ko te atakau. Waihoi kona a haiahatanga rā ia. Nā reira, kia hau. Mārama noiho. Te mea Māori i te mea Pākehā pēr. Nō reira, ko te aronga, ko te mea mehemea tūpono atura nei koe ki tētahi āhuatanga. E hangai tēnā ki te tupurangi o tētahi āhuatanga ki mō i te aroaro, ne? Koina i pēnā i te takatoa. Mehemea tūpono atura nei koe ki tētahi āhuatanga. Maramana, neha? Nō reira, ko te mea mahakua nō rānei te tīnana, e hāngaina ki te rā kōrero i ki ai e au, ne? Me te mea e koe māhau kē ko te atakau. Ko te e koe nei, kua whakatangata hia te āhuatanga, ne? Ko te āhuatanga e wairua tia ana pā. Kua ki te pū i te wairuatanga o tau āhuatanga. Me te ki atu, e koe māhau kē ko te atakau. E hake i te mea tīnana, ne? Koina te tikanga i pēnei ei, te takoto. Nō reira, koia e karema. Kua mārama tēnei kia koutou. Tumana ko ia kua pai, kua mārama. Kia pai mai hoki i te mea, i te kōrero Pākehā hau, i te reringa nei, engari, koina hei whakahāngaitanga ki te mea Māori kia mōhi atu ai ki te mea Māori, ne? Me te tikanga o te whakamāoritanga. Anu reira, kia pai mai i te mea Pākehā i ki ai e au i te horopaki nei. E mōhi ana hau ki te tino ua hau ki te kōrero i te reo Māori ngā wā katoa. Hoi anō, nā kunoi hoi e te iwi whānui. Māori ora kia koutou, ne? Ngā mihi nunui, nō reira, hei te rātu hōtaka ne, tēnā koutou, o tira, hoki mai anō.